Kwanja na wana panda kwenye chati na panda kama designer nagonga kush na wana na preach peace na wana nagonga glass na wana nagonga kali na wana tafuta chako pangio sipangiwe leta udananda chunga sana usidandiwe I'm the best rapper nigga sadi fiwe I'm cursed nigga more halegi siwe mbuzi ni sawa na taa basha yata kukata na weo nataka kunga kaza zisake chapa kabla jazima yota check wengine na pesa bala wengine na kufa na nja amsha ubongo jumba pambano sikate tamaku zaliwa na kufa masikini kata mini mtoto wa uswazi na uswahili wangu we ni mtoto wa kishua na ushua wako wezi kumuona chura na ushua wako ila kwetu kuna chura na dabi yako ra
Na lana wezi fanya nacho fanya marapa wako wako hoi pumzi ndogo kwenye kona na wabana utashika dabu atakoma wakini kuta na jichoma nikiwa high nikiwa nduki ujue kinachofuata ni noma maniga you know I be kidding them marapa wako wako wapi waleta be killing them kama ujue is country wizi maniga wapuzi puzi si wataki maniga makuzi kuzi nshenye chinja maniga nataka pesa mchuzi mchuzi believe that money time no drama usini ujue sana look at me what you see that nigga Osama sina time ya kubishana lugha yetu si bugana real quick real talk work Rihanna styles out could you see for two where's a wild but them dog of fools I swear in the damn Jesus Christ too what's your sex like if you in it any dangers I don't know ma na channel paka na washona ukiniona juu umekutana na noma